ድሬ ዲሞክራሲ ዱመጂያ ኤብላ ደብሬረ ሰገንታን ፍሪ ገርባ ጀዱ ቶርበንቶኮፍ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኬስ ከጅሩ ፌርፊልድ ዩኒቨርሲቲ ጌጌ ሰሜቱሬ ሰገንታን ኩን ቃመ ኮርሲ ቢፋ በሩምሳ ሁማኒቴሪያን አክሽን ጀደሙ ከዲፓርትመንቲ ሲያሳ ዩኒቨርሲቲ ቻኬ ሰቲ ከንከነ ሙቱሬ ፕሮፌሰር አፍ ኢትጋፈተምቱን ዲፓርትመንቲ ቻ ዶክተር ጄኒ ሌተርማን ዲማ በርሲቶተ ዩኒቨርሲቲ ኦካኒሞ ፕሮፌሰሮተ ብዮታ ደዳ ኬሰቲ ጠበመኒ ከዳበን ስኮለርስ አት ሪስክ ጀደሙ ባሰ ኬሳቱ ዋየቡ በቀለ ገርባ ፍለቴ ከናፍ ቤክቶተ ኢታ ምርገጠነነማፍ ሳጥለመኒ ፈልሙ ከን ስኮለርስ አት ሪስክ ጀደሙ ዋየ በቀለ ገርባፍ ዶክተር መረራ ጉዲና ረቲ ሆጂ ወጀቻ ጅሩ ላልችሴ ኢትጋፈተምቶተ ዳበቶተ ለማኒፊ ባረቶታ አደድሩማዳን ሰገንታ ፍሪገርባ ከቶርበንቶኮፍ ቱሬሰነ ጌጌሰን ኬሳቶኮ ትግስት አሶፕሲስቴ ጅርቲ ገራ ሸተንስ እንደቢሳ
ኦቦ በቀላ ገርባ ኤርገሙዴ በረኩመለማፍ ኩለሸን ወገንቶተ ፌሚሴንሶተ ፓርቲ ኮንግረሲ ፌዴራላዋ ኦሮሞ ካን ዲግደሚቶኮ ወጅን ሂደማኒ ቀቤ መነሙርቲቲ ደደቢአት ጅረን የሮን ዱረት ቀበመሱን የሮ ሞርሚን ኦሮሚያ ኦአ ቱሬቲ ሽሮርኬሱማዳን ሂመናን አንቲ በነሜሞ ኤብላ በረኩመለማፊ ኩደጃቱሪ ኤርገሲጋ መነሙርቲቲ ደደቢአ መነሂዳ ኬሰትስ የሮአዳዳት ሞርሚሳኒ ከራአዳዳቲን ኢብሰቻቲ ቱረን የሮን ሞርሚኛ ተለገቹ ትጎዳንስ ቱሬራ ለንገዱ መከነስ ጀቹንስ ጋፋ ኪብጠተ ደርቤ መነሙርቲቲ ዲያተኒ ቱረኒ ሂደምቶኒ ፊ አቡካቶኒ ሳኔ ከሱመስ ማቲኒ ሳኔ ጋፋስ ሙርቲት ኤገንቱሬ መነሙርቲ ገሩ በለማ ብራከኔ ወጠበጂ ቶርባ ባራ ኩማላማፊ ኩዳቶርባቲ ሱኒ እሳኑንዱማ አርሴራ ማነሙርቲ ኬሰትስ ሂደምቶተ ኬሳም ሚቶኮ ሰገሌ ሳኒ ወልቀበኒ ዲሚሳኒ ለፈረቡተማ ከጅሩ ዳደቸት ሂመቹ ሳኒ አቡካቶ ሳኒ ኑትማኒሩ ኦቦ በቀላ ገርባይጋ ሆገና ፓርቲ ሞርሚቱ ወከነሳን ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞ ቆፈ ኦዶንታኢን በካዳፊ በርሲሳ ዩኒቨርሲቲቲ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ በርሲሳ ቱሬ ይሄኛ ከነ ዩኒቨርሲቲን አስ ዩናይትድ ስቴትስ ጉድና ኬኔዲከት ተርገሙ ፌርፊልድ ዩኒቨርሲቲ ጀደሙ ዋይ በቀላ በረቶ ተሳ በርሲሳቲ ቱሬ ዶክተር ጃኒ ሌደርማን ዲፓርትመንቲ ሲያሳቲ እትጋፈተምቱድ ኮርሲ ምርገጠለነማ አዱኛ በርሲስቲ አከሚት ዋይ በቀላ ገርባ አከደጌች አከሱመስ ባረቶታ ሺ ሴሚስተር አቶኮ ሳምባርሲ ሱዳ አከሚጣ ከፍለጥ ኢብሲቲ
professor garba's situation was very compelling
ወጂ ፕሮፌሰር በቀለ ገርባ ሆጀቻ ቱሬ ዋንኑይ ረትጥየ ፈቹ በርባነን ወልፈካታ ተኤነርጌ ዳምኒ ስኮለርስ አት ሪስክ ጀደም የሮ ሁንዱማ ፕሮፌሰሮተ ሞርሚ ካራናጋ ገገ ፈመን ደገረኒፊ እጣመነ ወሊኖ ጀታ ኩኒሞ ገርጋር ሰጠለናማ ኑት በልኢናን ረቶጀን ወሊን ወልሲመታ ደበለታንሞ በቀለ ገርባ ኪታብ ማርቲን ሉተር ኪንግ ቆራቴ አፋኖ ሮሞቲኬ ኩኑንዱ ዲሚሳ ኑፊስ አከበርሲ ሶታት በረቶተ ኬኛፊሞ አከበረቶታት ዋን ፈየዱፍ በርባች ሱተው አመነ ዲሞተ ፕሮፌሰሮተ ቢዮቲ አዳዳ ጃርሚያን ስኮለርስ አት ሪስክ ጀደሙ ኑዲኤ ሴኬሳ ካን በቀለ ገርባ ፍለነ
አዱኛ ረት ወልማገለ አካታ ሙለቴን በክነን ነሞኒ ሰበብ አዳዳቲን ቀሆፊ ረቡቃ ጅረኒ አርጋቲ ጅራ አንጀቱ ዶክተር ጀነን በረደር ብጀቹንስ በረኩማ ለማፍ ኩዳጃድዋ ነሞኒ ገረ ሚሊዮን ጃተሚሸኒ ቀሆፊ ረቡቃኒ ጎዳንስ አዳዳቲ ሳጥ ለሙሳኒ አደቺስ ከናፊስ ዩኒቨርሲቲን ፌርፊልድ በረቶ ተሳ ደርገጎት አንድሬፍ ዲግሪ ድራ በረቻ ጅራን በርባችሱማ ሆጂ ሀዋስማ አከበከኒፊ በርምሳ ሆጂ ገርጋርስ ነሞታ ኦካኒስሞ ሂማኒታሪያን አክሽን ጀደሙ በርሲሱ ጀልቀቡሳኒ ናይብሲቲ ጀርኩነጋ አኩማቤክተን በረቶንስ በርሲስቶንስ ዋይ በቀላዲሲ ዋይ ኦሮሞወን በከንንጅሩ ካናፈጋ ኦዴፈኖ ለፋካአኒ ወልትቀበቹን ሆጂ ሳኒ አንዱራቱሪ ዶክተር ጄኒን ዋን አባተ ስኮለርስ አት ሪስክ ራ አርገተ በሬፈሞተ ዳብሌ ምርገጠለነማ አናካ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዋች ይፋ ወልት ቀበቹዳን ኢጆለሺ ሴሚስተር ወለካ በርሲሰቶርት በክቶተ ዲማ ኦሮሞቲፊ ኢትዮጵያ ቆራተኒፊ ዲማ ከነራት በሬሰን አማቶኮ ከራስ ካይፒቲን ኩታሺት አፈርተ ኢሳን በረቶተ ሺቲ ኢብሰጥኖ ጎዳኒፍ አንስ በረቶንሺ ማልትቲ ዳጋሜ አንጀዱ በኩዳጀቸን barattoota Dr. Jenny keessa tokkoon mana kitaaba keessan kitaabni waa'ee baqqalaa garbaa haasa'uun jiru. Kanaaf imalli keessan gara interneetii ta'uusaan oolu mi'eessa jalqabdanii salphaa turee jedheen gaafadha.
It took a lot of googling and a lot of time and some of the sources as well.
Googlii gochuun yookiin interneet irraa odeeffannoo barbaaduun yeroo guddaa nurraa fudhate. Wanti tokkichi kutaa keessatti mari'anne immoo nama mana hidhaa jiru tokko odeeffannoo barbaaddee dhabuun xinnoo nama jeeqa. Sun hojii keenya amma tokko rakkisaa fi ulfaataa godhus odeeffannoowwan amanamootaan addaan baafnee fayyadamuun milkoofnee jirra. Dhimma baqqalaa qofa otoo hin ta'in haala Itoophiyaa keessa jiru walumaa gala baruudhaaf carraa nuuf uumeera.
Sanboo egaa waan kutaa keessatti baratanii fi odeeffannoo ofii qotanii immoo interneet irraa argatan kana walitti ega kuufatanii booda waa'ee baqqalaa garbaa barsiisuudha beeksisuudha yuunivarsiitii isaanii keessatti sagantaa adda addaa qopheessan. Hojjaa duraatii amma jimaatatti qophii qabiyyee adda addaa qabu karoorfatanii hojiirra oolchan. Guyyaa duraa barattoota mooraa yuunivarsiitii keessaa walumaa gala waa'ee Itoophiyaa haala biyyattiin yeroo ammaa keessa jirtu barsiisuudha poosterii adda addaa maxxansanii gaafii namoota deebisaatii oolan. Gaafa hojjaa lammaffaa immoo.
Following day we had a group panel discussion in the lounge of one of our.
Guyyaa ittaan immoo marii garee gareedhaan godhamu irratti xiyyeeffanne. Kan hangoon immoo iddoo bal'aa laawunjii jedhamu doormii keenya keessatti. Dhimma kana ilaalchisee waan jiru bal'inaa fi gadi fageenyaan irratti mari'anne. Kamisa immoo pirezenteeshinii poosterii gurguddaan irra deebinee mul'isne. Simpoziyeemii qorannootu kaampaasii keessa ture. Sun barattootaa fi hawaasa bal'aa mooraa keessa jiru dhaqqabuudhaaf carraa gaarii ta'e. Jimaata immoo laayibrarii keessatti sagantaa addaa qopheessine ammas haala Itoophiyaa keessatti uumamee fi deemaa jiru bal'inaan barattootaaf ibsine.
Waan barattoonni fi barsiistonni yuunivarsiitii Fairfield wajjin hojjetan kun irra caalaan dhagahame garuu qopheessitoota sagantichaa keessaa yaada barataa abshaalli tokko fuudhee hojiirra oolchani. Keekii xixinnoo kapkeeks jedhamtu takka baqqalaa garbaa mana hidhaa keessa jiraachuu isaatii fi hidhaadhaa akka bahu amma danda'aniin mirga isaatii falmaate akka jiran beeksisuudha. Hashtag firii garbaa kan jedhu waraqata xixiqqoo irratti barreessanii maxxansanii kapkeekii san irratti sussuuqan jechuudha. Egaa namni hundi keekii hodha yeroo jedhaniin keekicha fudhatanii achumaan barreeffama san laalanii waa'ee isaa gaafatan jechuudha maal inni jedhanii. Egaa suni nama baay'ee akka isaan harkisee fi gaafii akka gaafataman isaan qarqaare waa'ee baqqalaa garbaa beeksisuudhaan namootatti himuudhaan carraa guddaa isaanii uume. San biras darbee barruuleen Connecticut Post jedhamu godina san keessatti interneet irratti maxxanfamu jechuudha. Suuraa keekisanii fudhachuudhaan hojii barattoota kanaa barreesse. Sun immoo yuunivarsiiticha keessatti qofa odoo hin ta'in walumaa gala godina san keessatti interneet irratti namni waa'ee baqqalaa akka beeku nu qarqaareera jedhanii baay'ee gammadan. Walumaa gala garuu deebiin barattoota fi hawaasa naannoo irraa argatan maal fakkaata laata? Gara barataan dubbiseettas hin deebisa.
Reaction from students was actually pretty fascinating because even though we are kind of, you know, in our own.
Deebiin barattoota biraa arganne dinqiidha. Sababiin isaas hundi keenya waa'ee dhimma keenyaa irratti xiyyeeffanna. Dhimma kana irratti hojjechuun keenya garuu waan biyyoota kaan jiru akka barru ija nu banuu qofa otoo hin ta'in haala keessa jiru deebinee akka gamaagamnu nu barsiise. Profeesaroonni kaampaasii keenya keessa jiran barattoonni. Nama nu arge hundatu nu dhaggeeffate. Kaayyoon keenya mirga baqqalaa garbaatii dubbachuu fi odeeffannoo dabarsuu ture. Gama saniin milkoofneerra.
Dhumarrattis barataan kun waan jireenya isaa guutuu itti fayyadamu waan guddaa koorsii Dr. Jaanii kana keessa barachuu isaa naa tuqe.
I think what really touched me the most was the fact that he was essentially just a man.
Wanni baay'ee akkaan natti dhagaame. Nama mirga uummata isaatiif falmaa ture ta'uusaa nama mirga walabummaa uummata isaatiif falmu nama innii fi uummanni isaa uummanni Oromoo walabummaa isaan gitu akka qabaatan irraa nagaa falaa jiru akkana odoo ta'ee jiru rakkoo keessa galuu isaati.
Hojii barattoonni kunii fi barsiistonni isaanii hojjetan kanaa bu'urri dhaabbata Scholars at Risk. Dhaabbanni kun beektota sababa hojii isaaniitiin walqabatee biyya keessa jiraatan keessatti balaadhaa fi dhiibbaa mirgaatiin saaxilamanii dahoo ta'uudhaaf dhaabbate. Waye hidamu bakala garba erga dagenye bubule rananjete dabati chatti directori dame falmi mirgat alanama Claire Robinson. Yero amma kanas Dr. Marara Guddina dabalate hojin bektota Ethiopia itta mirgat alanamati saat ilaman irratti hojjechaa jiran akka jiru nattimte. Dura garu University in Fairfield dimma bakala garba barsiisudha filusa bu'a baaye agarsiisa keessa tokko nu qoddi.
Scholars at Risk organizes an advocacy day in DC and one of their students traveled
Scholars
to
at Risk DC keessatti waggaa waggaatti guyyaa falma mirganamaa qopheessa barataan tokko Fairfield irra sirna sanarratti hirmaachuuf carraa argatee ture yeroo sanatti jechuun baatii bitootessa darbe bakka bu'aa uummataa kan godina kennati keeti wajjin wal argee dhimma baqqalaa wajjin mari'ateera kun egaa hojiiwwan odeeffannoo akka qaamota barbaachisaa ta'an hunda dhaqqabu goonu keessaa tokko.
Dhaabbanni Scholars at Risk dhiheenya kana hidhamuu Dr. Mararaa Laalchisee ibsa baaseera. Daayireektarri dhaabbatichaa akka jettutti hidhamuun Dr. Mararaa isa qofaa odoo hin ta'in beektota biyya san keessa jiran hundaaf balaa guddaadha.
So again in this case he was traveling to Europe to speak
ega
about
Ega kana yo ilaalle Dr. Mararaan gara Awuroppaatti kan imale hala biyya isaa keessa jiru ibsuuf namootaan wal arguuf jecha kun immoo jeequmsa uumuu waliin gonkumaa waan wal argu miti kun mirga beektotaa kan yaadaaf beekumsa isaanii walabummaan ibsachuuti waan paarlaamaa Awuroppaa duratti dhiyaachuun haasaa dhageessiseef namootaan waan wal argeef hidhamuus ta'e mana murtiitti matamuunsaa dogoggora gocha akkanaa kun isa qofaa miti beektoonniif qorattoonni hawaasa san keessa jiran afaan ofii akka cufatan waan beekan akka hawaasaaf addunyaaf hin gumaachine gochuudha kanaaf nu yaaddessa.
Karoora yeroo dhihootti qaban keessa.
If we are able to issue a report on wrongful prosecutions in Ethiopia.
Himannaa dogoggoraan akka Itoophiyaan namoota irratti mannaa dhiheessaa jirtu irratti gabaasa qopheessaa jirra sana innaa xumurre immoo sagantaa tokko qopheessuuf deemna profeesaroota lamaan kana irratti qiyyaafachuu keenya itti fufna. Yuunivarsiitiiwwan kaanis akka dhimma baqqalaa garbaaf Dr. Mararaa Guddinaa kana irratti hojjetan gochuuf irratti hojjetaa jirra. Kan biraan koomishinarri mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Itoophiyaa daawwatee deebi'uun beekamaadha. Oromiyaa daawwachuuf dhorkamuunsaa baay'ee nu yaaddessa. Rakkinni inni ijoon achi waan jiruuf namoonni hedduun kan hidhaman naannoo Oromiyaarraa waan ta'eef jechuudha. Waxabajjii dhuftu deebi'ee akka biyyatti daawwatu waan dhageenyeef odeeffannoo qorattoota keenya biraa arganne mara koomishinara kanaaf ni dhiyeessina.
Ergaan keessummoonni kiyya hundi itti walii galan addunyaan maatii tokko dhimma ofii keenya qofa odoo hin ta'in akkaataa addunyaan itti ooltee bultutti gurra qabu amma dandeenyetti immoo namoota sagalee hin qabne sagalee ta'uudhaan dhugaa jiru addunyaadha ibsuu qabnaa an jedhu sagantaa kiyya kanumaanan xumuraa ani Tigist Gammeeti.